internet's music.
Kujizuia siwezi, naona kama najivania. Kukusifia nimezoea. Ndugu na marafiki, one dongo ananionea. Kukuchagua siku my baby, nachojua kukupenda tu. Umeitawala akili, nachojuaza ni wewe tu. You my number one and two, navyo kupenda michiza mfu. Itaniuma so siri, usiniache mi mzaifu. So baby ringa,
shubirubiru tutu, shubirubiru tutu, shubirubiru tutu.
Kwa mikogo ni nguwa,
shubirubiru tutu, shubirubiru tutu, shubirubiru tutu.
Sema nini sijafanya kwako, niambie. Labda nijue nitimize. Oh no, no, no. Sema nini sijafanya, sijafanya, niambie. Hili nijue. Napata kitete, penzi lako lafanya nideke. Ukizungusha your body, your body, your body. Penzi lako lafanya nenepe. Nanya penzi punguze mapepe. Mwendo yangu zawadi, zawadi, zawadi. My baby boo, nachojua kukupenda tu. Umeitawala akili, nachojuaza ni wewe tu. You my number one and two, navyo kupenda.